tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde aljumare jeegom lewru septembre hitan 2024 sekrabe to gondum hedade li hejuji amen dile leendile wakat jom o e mangal mudum fu mi chalmini on sanne le leedi amen di pelle kumani be wadde imadaraji fa jingana hakkeji rawbe kanyum ka holiti wiide tordaji dibe jottondirta di ka ana wimbini dum sanne yontere bettinde debbo goto yuppindi an guldam e do nawla mudum bamako do fedde ushande wudde an wundi wadde imadaraji kanyum do fa faabo yimbel be kasaraji ndiyam fa yotto basi o yottini torda le leedi amen di ko yottoto milliardji jeegom sefa woni ko bammi faabe faabo be do yimbel dossier de la semaine amen nyalom hande o memam hala jebondirgol na du jebondir hono fu neddo hoto fu neddo waye yottade e le jebondirgol hono fu dum yira e le lede amen di ngorom bedoraade faamu e le journal amen gal sekrabe hidi be don sammi kabaroji dum jogone on beete hande bisimina modom e hedaade dum yanongoji di rawbel be ngado dirta buri fu nawlibe le lede amen di kana wudi matel sanne yontere bettinde debbo goto yupindi am guldam e do nawla mudum jeli bugule commune go oba district bamako dole wi nalalaji kebaadi ka ngado odo golle ka ana yeso serial nyalom hande o fa keben famtar anni ko mahamman baba kunta hebana do hendo festango mar wa yallo e mamadou samasiko
no robel be gonde torindirde ko he mudu en nyaloma hande o dum wembi pelle commune kabar hakkeji robel le leddi madame bintou boire fune samake lamir fedde no dete wil daf le leddi malindi hollini se makko sanne o wakande gonde wadde imadraji de robel be ko he muden gonde torindirde
la gestion familiale
dugala galleji o jati telaji mudu le leddi mendi an hani mare munyal ni wada no dango fewde worobe dum le galleji di nawluragu wodi an hani be ngatan hakilo sanne kabaru torraji di
sur les questions de violence.
Ali Kola Koita, jengino jende do dure do bomoko do. Holy TV de sariyaji, lele dina kala, no dero jukoje wuri jati kwa bomata dubi juifa yoto yo, dubi no waga yekaso.
Se violence son d'actualité.
Iro sela jiti yu hakika jati. Dabureji nababi amede, ili kwa watako, yala humchani hore kabaru bononda jiti. Ande nitanu gide bingil adama wanafi mere, muhani tedi nede. Kala kulati alahali gondal hakuni ma inoto, anafi jude ma yoto jum, fa barminalu.
L'intégrité physique d'une personne.
Mais c'est le moment toraka wada feude mudo fa handan leli hôpital Gabriel Touré barmiendo mo wodo anay juude sariya.
Sakrabe hidi be andor may tutudo hakilaji modon fuudo dido kabaruji do hello amen Facebook na do compte X mom no dirta no Twitter. Ilu kuliji kiwudi le leni ame indika yimbelbe kasaradi ndia myaltini le nukule muem anahudi dum bomako do sigu mutifayeto gawuka yi nukule kewudi kasem le leni ame indi. Odo kabaru kana wimbi nisani sarab sukabe jango bifayeto ardo dido chudi li kuliji sabi liurtam hidi hake liurtam hidi hakune ame futi de jande le leni. So bomako do fayeto lamu mutika wamsarti nukadu bedo yimbeli yela ana ega dido nukule wana nomdu wordi le region aji kijiri le leni ame indi. Fakeme famtara aniko imerana kilu maiga kanyi kejabe ame gombele kiriduji lehebani endo hindo festango Ousmane Ali Boule Moumine Sendebou
bamako do ko buri galleji debbe sappo e jeegon woni hakke himbe teme taton e debbe sappo e jeddon rewbe e sukabe anemu ben woni wombe le classeuji sudu l'école groupe scolaire Bozola ndiya maayo juli bango nati le galleji mabbe isiaka jara horeje comité de gestion du groupe scolaire Bozola ana yeli be himbe njoppa di classeuji boyi fu noga lewru septembre ndu
ko ni bambule
ko liti wide sudu janginirde yo nokku kando haybede jande fuddita fey boyata an hani laaba farde mon mi den lalini sodude kulleji bawdi faabude cennan mon yo dun kay min koliti wiide kala kando hunchande dum hore
sini do bamako do be himbe njoppama keddo leydi ciudi l'école tafon to seguto wala fu dabar amane do kabaru mabbe e wi hore be jande l'école isia kafane won directeur école chekoro kulibali premier cycle a segu
fami bien focus fami
torraji djem kambu ana le ciudi janginirde yokaji adadu munna ana wara e galleji djegu do gon en joni wala fu ko hala do yaltugul mabbe tiagal batumen e decap en
tawene bantugol jande l'école an hani wadde nyande talataare go o lewru octobre waroru ndu e wi ministère humminde jande farde den bebe ndiyan naati le ciudi mum ben ana goni leedi classeuji ciudi l'école
fedde o chande hakke milliardji jeegom sefa woni o itti fa faabo yimbelle be kasaraadi ndiyam yottini torda fayeto basiji de leedi ale sahal fayeto le wuddu leedi amendi fa keben famtar kedden ko mayram kulbal hebanen do hindo festan modu samasiko
ko buri miloji jeddi yimbe e mabbe dun no temdar fufu chapano njo en nayo yusukabe na kasindini hikka fabaji le mali dun do na hulta e le hejo kasindine fabaji kuni be golleji nedda ko mali be bokat jun o na jogi tidalla hinadi kabar mudun sabi fabaji di kewa sato be buitan jati fabaji di yalla da ko hebi burbe fufu tampude gonbe le kireduji ngududi e le lewru ut 2024 nogo e jagom le temdere ko buri miloji temde jeddi dollar ngoni kebadi bangal imadra fabaji hitan 2024 unyaji temde en jeegomo yimbe le ko buri miloji nayo ngoni fababe denno ndido jawdi wari e wotu mudun jati sabi ndi lato sababu ni be kabaru nedda kube finade le jujure fabaji le raison ngaji sahal e wudundu di yelbere nangi ko buri million goto yimbe
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
lele amendi le wakati di chakiti di ana hewi sanne yide do bem ande to do hakuna yimbe e be jubondira na do e biira ka halaji mettoji sanne dido halaji kana wajjata de hono jubondirgol na do mallugol yo qabe hore do holiti wiide dum ana wajjatirade hono nyuuli simbe dunke andan be kabaruji bidi de saraji kanyo en ka holiti wiide dum kaddi wohem andan be kabaruji bidi de nedda ko kanyo en ka holiti wiide nyuuli ana way latal sababu nabude golleji yimbe be ko wata yeso an way latal sababu do wayti de hakkilaji mabbe hono fu hoto fu ne way yaade ele nyoli fa ke ben famtar ket dem ko lalacha walati in fay banen do hen de festan sitasidi be
nyihude ana wa sifirade tan hono halaji tan tornan bani adama gollidirabe ana wa nyihundurde fatare kasin hakkuna cotto e kilan mudun journalist en yogadu ana wa nyihude to monte mane do jaatma anda ana wa nyihude ma jamar hakkile mudun ana serti sanne hono ne nyiwirgol watte lewi yogabe nyedda ana wa nyiwde bani mudun yalla jummu acca taguji bondi de wondi fatare kasin nyihude laamu yalla ana welta ala haliji bondi yogaji
anti va une personne dans l'erreur
so ayi neddo ana wada ko hana wadede anodda mo kaltida e mako no dum ha wadi redi so o fami dun ni timmi sabi homo fu no famirta hunde neddo hana beki sale hono mudum wakati fu so wonko jiida mo wada ko hana a noddammo kaltida e makko no yawiri tawa fandinaim kollamo lawol kangol jokkeli so malugol wala ana tiidi sanne fa kulleji yogaji wayto
hono ne yogabe wiri homo fu jantan tan haada e gonga mudun dun ko holliti yogabe duude kulleji tan ko wa matede le nyugon to monte le wiimi andube kabaruji sariyaji nyugol ana hani hadde hakke pati kutteji mun tassane dungu holliti kanko maître Cheikh Oumar Konari
la liberté d'expression n'est pas
yo pitugol hala wana huna timmuli yo hakkeni mili sariyaji di ngadama tum fatawe hakune pene ngatede yeso jama holliti ta kaddi yo pitugol hala
la limite de la liberté d'expression
ngadwe tawede fu lewi kanko Cheikh Oumar Konari saratobe sariyaji mu en ana jogi semme do homo fule leedi
ngale wakati ji chakiti di yimbe homo fu wonno holliri no fa toppere chapan joy e jeddo bo gondo e le dewtere sariya jukko wol leedi amendi homo fu no famini dum soni a hala e halaji bekisitodi region nadu si ne o goto taw a jingano wo goddo min ka miidi waawa yede fi a yidi sariya
lewi kanko yakuba dogoni goda andundo bani adimaku o le gondal fu nyiugol ana matele mudun gaaw ana serti no dum wadirte to yogabe dum sabi neddo hani nyiude to monte yalla jommu acca taguji bondi di moja
odo andi le leedi mom gonle mudum nyalom hande o jogi be sembe kanyum en woni kedatebe so wana dum hono si di landi so ana wade yimbe hani totede hala homo fu halta ko woni hakkile mudum bangal no golle o hani yarde so dum latike fu ko tewte e golle o ko a moja hebe dum hani ko dum watte le nukule to min gollata bayoto le galleji ami
micitunde fa hannen wi ana mata hande do bem andeden yimbe hewbe ana nyiwunduraton sari goto bamam ko noddira la loi contre la cybercriminalité ana wonde habde di kulleji ko watte do bem andeden dubmodi hewi hannen
sekrabe hidibe andam hanka sen ka on bawi hiddari kabaruji amen di fudo whatsapp on gadam odo numero chapan jiddi e joyi chapan jenay e jenay chapan jiddi e jeegom sappo e jenay nadu on di hido hello amen facebook on ito icon amen whatsapp andodo on bawi hiddadi do kabaruji fu sky magazine amen garon jokko jun odo service mo nodirta kuna foni on gadam 37231 mer no ga kinata wuro don buddo no ga credit e le telephone mo don fandi hefi nokdo e sere yoter amen wala jokitaare hore biborom nadu yogabe holiti wiide tetin yo hunde ko sukabe wattata e hunko mudum man san di wakati wuri fungobe le ngalduje de le widdunki andan mi ko woroji bili de challal tetin o ana wawi latal sababu yirwinde suka hakkilam ana wawi latal sababu faminde suka ana wawi latal sababu du kasen do heba doingol lobul be koliti wiide du nawtragol odo tetin ka kutteje ana wawi matere mudum san bangal challal non be koliti wiide hono fu dum han nawtrede magazine amen tous les enfants ni malin yalo mo hande o mimi hala mudum usman nyalimul landinun an ko mi e mako min pewno e do hem nyallejam
sabe dun tetino kirte keccel e wi dun ken ande hokkude suka tetin ana waltina hakkilo mudun ana wada du faadaano ena docteur Zoumana Samake woliti en nafangaaji tetin
retenu que la tetin est un très
bon horbi boromo noddirta tetin o yo hun nawtirtene bawdo sultinde sanne sukaabe nafa ko woni hen ka waawa halel fatim edum waawi buytude ikali kan e gulladi sukaabe edum waawi rende suka o do yude mayde juhore ana waawi du rende indu ina mako sabe sukaabe gabe so ana muina notugol mu em ana nawi san
tagadi halaji o doctor an holla wi hokkude don suko ana moji kan han tawe tetin ana labi watte fu don holti wi de madame Djabi Fadimata Diallo sage femme gondo sias ko medina kura madame Djabi beedi wi de don hana tawe de hunugo suko watte fu holti en hono don nawtirete
pour utiliser la tetin ta même il
faut fa nawtorta tetin o ar hani lutudam fa laba yimbel fa hewi joga hikaki mawdi nawtirede fa dum labine e mbawi wonude ndiyam fa wula taw be ngata lehem so dum bubi e mbawi altinde moyo le ndiyam dam be nawtoro dum hana fe watere hunko suka pindo jom fandi ka fu jonte jeegom hani domere tafon yela suka ana anda kanyu nduko woni muynugo so wati dum le hunko suka so odani ke awai itule dum so fuddi wulude ada wai watule dum hunko mako yela mo deje
doni pour que ça les soulage
do malido rewbe hewbe nawtorto tetin ngaji sini yogabe cultivide ko ngadirta dun fa keba suka mubben daano wobbe cultivide dun ana wada fa ngada golleji mubben kedden ko beerobe wombe bamako kay to minya e banyangara ko cultivide
niya do denda
so awati tetin ole hunko suka o mila endu ina mako o muinata inna o ana wawi hinnade haajeji mudum mide hokka tetin o suka am yalla mide sulta bangal muinin gol mako so inna o ana golla suka o ne latiki gullo beete ada wawi wattude tetin ole hunko mako do ni hore biboron o kollo ana wawi hinnaade suka o inna o do hinno golle mudum so hore biboron o ana suka hunko mudum o danto no newi
o latiliya
suttugol tetin kebal won do mudum do bamako do ali detu yo cotto tetin e wi makko tetin ngaji ana kewisi ka o beedi wide do internet won ko buri suttude dun
tetin o si ngaji mudum ana heewi tetin doketeer sukaabe heebe pinube ana tum tetin doketeebe sukaabe ittin be lebbi jeegom kan e ko yowi do ana tum cuggu o ana bama teme di yaade teme nay nartube dum be kana heewi sanne be mi dokkoyta dum en be ana newi nyaloma hande o saabi yeewol gol mi ngatta do be mi ande to
ko lati fu sini tetin ana walla saraabe e kolitiwide nawtrogol mudun hana jabbitade sabi e wi docteur en nawtrade dun ana wawi wadde kutteji bangal challal suka docteur Zoumana Samake
hono kutteje ko woni e nawtrade tetin o doni hore bi boron o ene baawi yubbaali hen tiddalla ko do yottinta suka o so ni e mudum ana yalta dum wawi tannude wawgol hala to sukaabe dum
tagal e halaaji fu ko buri mojjude a hokkan suka ma tettin ka pat jabbintina dun doktoren ana baajo saraabe acce de kulle laaba pat ngatta dum do e hono ko suka mu en yaafu